Get free music on Mdundo.com.
Yeah,
you already know, man.
My D-Wall finest. It's Lil Felly, man.
Goddamn, I'm doing corner Felly. You already
Young
know, man.
My money again.
For real. Wrong gender, man.
Checking. Yekwa pega minki sota mujitenga Yangu ni tenga sawa, yako iwezi ni jenga Mafalo walilenga, bado nkorido na chenye na lenga Chicks na mimi, pega kwa pega, juwa na rada sioka pienga Yekwa pega minki sota mujitenga Yangu ni tenga sawa, yako iwezi ni jenga Mafalo walilenga, bado nkorido na chenye na lenga Chicks na mimi, pega kwa pega, juwa na rada sioka pienga Game ni ngumu, swata mkuje na drill I'm west of boa Leo mwazangu ni hit and run Staki stress ya ndoa Kwa super squeeze wameja vio Chota than dugyo makoa Ndomana hata una house arrest Lazima ntoki nje ya ndoa Sayin my one I swear Nasi ati I'm flossing kabla ni kufenda crucify Yote whoever cross me Underground na bado look ni costly Your favorite rapper liguwa ya feature Jwa pange feature definitely Ambio ma rapper ni meka funga Bila kufungwa nyuma Snanga uruma hapo na pigwa tisa Taka ukona kinde mbele nyuma Na ustake ncheze kimimi Juta shikuwa jona kiwewe Na milkin beba ufala Sijali unaishi wapi na shuka na wewe Buda usijite jina backpack jona ipeba na mbele CBD miata DCI ya wezi CID Ndomana snanga ipupa ya falling Yoso na jua muipiga Aste hadi manzi wa peshte snanga Teke afzali ya nikute Yekuwa pega minki sota mujitenga Yangu ni tenga sawa Yako iwezi ni jenga Mafalo walilenga bado nkorido na chenye na lenga Chicks na mimi pega kwa pega Jua na rada sioka pienga Yekuwa pega minki sota mujitenga Yangu ni tenga sawa Yako iwezi ni jenga Mafalo walilenga bado nkorido na chenye na lenga Chicks na mimi pega kwa pega Jua na rada sioka pienga
Na leta bonge la vibe Wanajua gani mimi Kunuki pombe ama nguwa iskade Uko manini Alitaka ni mungeze ask Kambia daktari ongeza matiri Ni ukweli misi naga class Nadani nenani wakulia maringi Nikidunga lazima uriji Ni mapuma juu ya reading Ninakunga rada ya zigi Mnakula rada ya sisi Ghetto kileta my feelings Mini predators jai kwa victim Tarumbeta italia galini Yangu kiteta napata umini Cup, neza kupenda but sezi kutrust Gat, gaf, gas, amjui kwa nini natumia easy stuff Fuck, my fans wamekuja kutuona tukidance Kwa club, back, tap, kwa stage, mtuso next time mtu punch Kiniona kwa telly, that's not me. Anadai nionje punani, but that's not peace. Nguare kwa call ya feli, nilumsho pass your beats I'm buying whatever you selling, nini mamblaina, that's on Jesus.
Yekuwa pega minki sota mujitenga Yangu ni tenga sawa, yako iwezi ni jenga Mafalo walilenga, bado nkorido na chenye na lenga Chicks na mimi, pega kwa pega, juwa na rada sioka pienga Yekuwa pega minki sota mujitenga Yangu ni tenga sawa, yako iwezi ni jenga Mafalo walilenga, bado nkorido na chenye na lenga Chicks na mimi, pega kwa pega, juwa na rada sioka pienga Nimejeka fiti, sota nksota, super wise in kata Apart from mimi ni lelepe Kiona choto wa super kuliko Juwadi ma superstar Shore na flossi ni kuwa na mtaka Mshoni likuwa na daisha tuku mgwata Na stem ni amini ata Juwata nikiwa mdogo ni kuwa na kinya ganji angata Na wakieka kibuyo alama na ifuta Buddha sija why change Bado I'm naughty na niki change Bado ni naughty usijite got Juko na goti Na falal tuma mtasi sakuji usoro waka pigwa njoti Naona marapa squeeze walichoka Bado nkosoko na stoki ya raka Juice kutumwa na mama Blanda nshawa ifanya nkwa chava jo ishike kabla jo ijazama Nata kama ukufanya zoology kwa bedu na jua mi mnyama Buda Bime panda nafkia ni ya mikulu Ambia uyo menchi kasi sajik John Gembulu Squeezy naishi bila shaka to thani nko kwa Zulu Na skilka hiyo favorite rapper why hata aende Honolulu Bombo Yekuwa pega minki sota mujitenga Yangu ni tenga sawa yako iwezi ni jenga Mafalo walilenga bado nkorido na chenye na lenga Chicks na mimi pega kwa pega Juwa na rada sioka pienga Yekuwa pega minki sota mujitenga Yangu ni tenga sawa yako iwezi ni jenga Mafalo walilenga bado nkorido na chenye na lenga Chicks na mimi pega kwa pega Juwa na rada sioka pienga Lil Felly man Young Dreamer, money again
For real, check it. Don't vendor, man.
Yeah man, manze kausikizi lil feli sae, manze siyo nasikiza nini hizo man.
For real.
Yeah, yeah. Madio of finest.
Madio of finest.
God is the greatest.
God is the greatest.
Yeah,
yeah.
God bless young Dreamer, man. God bless young Dreamer.